of a boy.
Westsidemusicblog.net.
One Mukalash. Hey, your classic boy.
Hey, we.
Nadila kwa paka, to you doesn't matter. Olo ni kulangize chikondi changa ni wala. Umafuna ni kachitecha ni kutukone chikondi changa. Ni uze baby, maybe ni maruvyanya. Bebe 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 bebe, ni pela kochansi ni wena temwa. Bebe 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 bebe, ni ziva suli konda pandine lava. Bebe 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 bebe, ni pela kochansi ni wena temwa. Bebe 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 bebe, ni ziva suli konda pandine lava.
Meri wanga, yuma superwoman, I don't need nobody. Zelu zanga, unachinja zose, you de make me worried. I know you go fall for me. When I see you, can I concentrate? Baby, give me a chance, please. I know who's got the you, matter who. Look at how you find a way. I go find a way. I go make you be my babe. I go find a way. Baby, the way I do. Baby, you my lover. You my crazy one. Baby, you my lover.
I'm a macho baba. Mukazi si wanga, ni fera kungena chesanga. Neo chubaba, baby neo finari. Suzangarapo wakumbari, unanitenga mutima. Siza kakusia pomu mutima. Bebe 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 bebe, ni pela kochansi ni wena temwa. Bebe 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 bebe, ni ziva suli konda pandine lava. Bebe 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 bebe, ni pela kochansi ni wena temwa. Bebe 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 bebe, ni ziva suli konda pandine lava.
Chikondicha mapiza chena mashawa mandalama zikasira baby wa madaba. Nikonde mweni lidi soche noti nandalama. Niza kupasa ikondi changa to the fullest. Kuti wazive cheba nza kwa titangala. Nifuno chita seto na iwe. Notina benangu baby awe ine mnakana. Nifuna wewe kulibe wina we nifuna. Nikabida wewe ulingati nikamwezi uma nisanikira. Bebolo kwa pipa inezini wala. Usanisie na bigamba kumutima.
Kulibe wina we nifuna. Nikabida wewe.
Bebe 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 bebe, ni paia ia ia. Bebe 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 bebe, ni paia ia ia.
Downloaded from westsidemusicblog.net.
Bebe 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 bebe, ni ziva suni konda pandine lava.